Choir, choir. Kola moyo wangu wala sitaona haya wakatae wakubali Yesu ni Bwana.
Ni kama moto unawaka ndani yangu, nami siwezi kujizuia kabisa.
Sikia wa mama wa Afrika.
Yesu,
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 Yesu,